sa Tselane. Tselane, la dula kwa Basetuleni, pele ga Nobodi. Tselane, batswadi ba gagwe ne ba mo šia, ba mo tlogela a ete ba re Tselane, ngwana ke re a boa, se ka bulela motho. Napile Tselane, ke ga itulela fatshe a itebeletše TV, a jaaka di-Facebook. Gore a gateletse MySpace. Tselane ile a re ga ntse a lebeletse TV gwa kobota motho a re Tselane ke gopela mpulele. Tselane ke ga nagana gore batswadi ba gagwe ba mmoditse gore o se ka bulela motho. Motho ke napa a re Tselane ngwana ke, Tselane ngwana ke. Napile Tselane a sa tsebe gore motho ke sepoko se segolo se nyaka go mo jela. Sepiapiana se sa re Tselane ngwanake tlhanke malekere sha sa mpulele go šišedije malekere. Napile Tselane ka gore yena o rata malekere ke ga ipotšiša gore ke tlogele di-Facebook ke latele malekere. Ke ga Tselane a nagana gatee gabedi gararo napa sepoko se le sa re Tselane tlhampulele ga o tšee malekere sha. Ke napa Tselane Tselane ngwanake, tonkong ke bogobe o je, tonkong ke bogobe o je.